Natane mahutaha kamohiori poho kaputa kohorau pohu o e ngārahu atahi kaputa komuka ko taura koho ehehi koho au e kua taimai kia kwehe koi hiha engari toho manaha ki ngā takawirihani anō nanahi engari toho manaha no tua haka rerehe no tua haka rere ahake tonu atuhu